Police evunanyizwa kukuma butonde bwense eyitibwa environmental police. Saako abasirikale ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma ebibira ekya National Forestry Authority bayimiriza bonna abamu ku basirikale b'oku nguudo zimwasanjala nga balumiriza okujjanga enguzi kw'abo abakukusa emiti n'amanda. Kitegeerekese nti bano babadde nga basaba abasuubuzi b'amanda embaawo n'emiti obukadde bw'ensimbi olwo bakkiriza okuyisaawo emmaali yaabwe ebeerako akabuuza. Era kitegeezeddwa nti babadde bakikola ne ku bantu abatuufu abalina layisinsi ezibakkiriza okusuubula ebintu ebyo nga ababawa omuntu bwe batabawa kyoja mmiro babasibako ebisangosango. Ekikwekweto kino kyasinzize kuyindira ku luguudo olugenda eggulu, oluguudo olugenda ejjinja n'olugenda e Masaka. Era abakwata abamu babadde beeyita bakozi ba kitongole ekya National Forestry Authority. Adumira poliisi ey'obutonde bw'ensi n'omukwanaganya wa poliisi n'ekitongole kya National Forestry Authority, Francis Olugu, ne bannamateeka b'ekitongole ekyo abakulembeddwamu Sam Blake bakoze ebikwekweto oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya okumala ebbanga naddala abava ku ludda olw'eggulu ne Moyo nti abasirikale basusse okubaggyako enguzi. Abagudde mu butego obwo babadde mu bitundu bya Bombo Kalule we bayimiriza mmotoka etambuza amanda ey'omukwata omu eyeeyise Sergeant Andrew Sechanzi ng'abadde ayambadde ne yunifoomu y'amagye ga UPDF nga yabadde agiwerekera bw'alabye bitabuse asizeo kakola tondeka nyuma. Abalala ababiri okubadde Adam Sharif n'omulala ategere kiseke lya Lukyamuzi babadde basawo katukola tondeka nyuma nga babadde bataddeko obukooti obw'ekitongole kya NFA nabo badde bagezaako okutoloka kyokka babalabuukiridde mangu ne babanyweza. Omu ku bo abadde agezaako okutoloka Adam Sharif kwe kumukuba essasi mu kigere. Mu kubakunya bategeezezza nti babadde nga bakozesa mmotoka namba UBE 633D eya langi enjeru nga kika kya Toyota Ipsum ne mmotoka endala namba UAN 595X ekika kya Toyota Harrier nga zibadde bakozesa mu bufere obwo. Aldon Walukamba omwogezi w'ekitongole kya UNFA agambye nti ennyamiza nnyo okulaba nti abasirikale ate be beenyigira mu bumenyi bw'amateeka.
Kitukubye wonono okwagaana nti abantu abalina n'emmundu nga bavaala n'engoye ne yunifoomu edabanamagye bajja basaba empiya mu buwaze n'amaani abantu abasasuire layisensi entuufu okugula amanda n'okutambuza amanda n'embaawo ku njira eda Uganda ed'endawulo. Kino kyonoona ekifaananyi ekya gavumenti n'ekya National Forestry Authority era nga kyonoona omulamwa gw'okutaawo abantu nga bafuna empiya n'okukola emirimu gyaibwe. Kale kyetaaga tugemere walala tulwanise obumenyi bw'amateeka buno ku nguudo da Uganda na irala obwo bugendeera okutoola ku bantu empiiya mu bumenyi bw'amateeka abali mu kusuubula ebintu ebiva mu bibira nga basaswire empiiya gavumenti n'obasaba nga balina n'emisolo gye bawa gavumenti.
Walukamba agambye nti abantu abasoba mu 1300 be bakakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka obw'engeri eno nga abasinga obungi bakakwatibwa basala emiti gy'ebibira okuva mu kibira amabira Oriha n'ekibira kya Mount K ekibira ky'ekitierera ekisangibwa Mayuge Mbusoga ekibira ekirala kiyitibwa Jubia n'ensowe era abamu basimbiddwa mu mbuga z'amateeka. Agambye nti bano tebannaluba ebikwekweto bya kugendera ddala mu maaso ku nguudo zonna ezingira ekibuga Kampala.
Ebikolwa bino eby'obumenyi bw'amateeka bibadde bigenda mu maaso n'okwonoona erinnya erya ekitongole ekitwala okuuma ebibira bya gavumenti mu Uganda awamu n'erinnya lya gavumenti eri abantu abettanira okuuma ebibira bino wamu n'okugula n'okutunda n'okutuusa ku bantu ebintu ebiva mu bibira nga bamaze obbisasulira n'okufuna layisensi mu bulambulukufu. Kati kyetaagisa fenna nga bannayuganda tukwatire wamu okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno kubanga wekituuse nti omuntu asobola okufuna mundu ya gavumenti n'akozesa ne yunifoomu y'abakuumi b'eddembe eya gavumenti okunyaga bannayuganda kino kyetaagisa tukwatire wamu tulwanyise obumenyi bw'amateeka buno buleme.